Yeah. The two boys in the building. Baba Jenny. Nippon and Mama Jenny. Summer.
Ili we ufikiri, fikiri, kuwa nawe siwezi, kweli siwezi, kukupa moyo, eti tuwe wawili, wawili, hizo shea siwezi, kwenye mapenzi, taniumiza moyo. Kwanza unanyo naje, pisi kali ya kwenda, tena na jina mimi, na kuifadhi unavimba, unavimba. Tena we na mashemeji, akili kisoda, niwe na wewa nini, unifikishi Kigoma. Baba Jenny, bye bye, bye bye. Baba Jenny, bye bye, bye bye. Baba Jenny, bye bye, bye bye. Baba Jenny, bye bye.
Mama Jenny, relax. Listen to me, baby. Come on.
Oh, baby. Haimanishi sitamwona mwingine la nakupendaga wewe. Nakupendaga wewe. Oh, baby. Nipo tayari ate mambo mingine limradi tulie nawe. Nitulie nawe.
Kia, Mama Jenny.
Indi na kutoa kwenu Mama Jenny, kwanza ulikuwa mushamba, mushamba. Leo naniona miso size yako, kisa umejua kudanga. Kama ni star, mi mwenyewe ni star. Hizo pigo za kuvimba ni ushamba. Kwanza shepu huna, sura huna. Napendwa na pisikali ndo mana voice sio mashemeji. Akili zako kisoda, baka kwa mafundi gereji. Unagawa uroda, uroda.
Baba Jenny, bye bye.
Mama Jenny, bye bye.
Bye bye, bye bye. Baba Jenny, bye bye.
Mama Jenny, bye bye.
Bye bye.
Yeah.
Mama Jenny, bye bye.
Mama Jenny, bye bye.
The two boys in the building. Summer.